Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the opportunity you've given me to serve you. Thank you for your love. Thank you for healing me. Thank you for blessing me. Because you are who you are, forever and ever, amen.
Bele na nyuma, hapata tokea mwingine. Ni wewe tu, ni wewe tu. Bele na nyuma, hapata tokea mwingine.
Chakula, we unabaki kuwa Mungu wa milele.
Ukinibariki leo au ukanishusha chini, we unabaki kuwa Mungu wa milele. Nikifiwa na wapendwa wangu Baba, hey, we unabaki kuwa Mungu.
Kusema asante, hey Baba. Mana wewe ni yote ndani ya yote. Wewe ni mwanzo na mwisho. Nimejifunza kushukuru. Hey, yeah.
Hallelujah. Nimejifunza kushukuru kwenye mabaya na mazuri. Nimejifunza kushukuru. Hey.
ni wewe tu.
Hapa
ni wewe tu,
nipige